Chester mon power. Them who care market.
Sounds of Africa.
Can't be worldwide, ladies and gentlemen.
That do it up. All of my power won't flame.
Rich crowd.
So far, so far, so good. Getting baby, you are too good. From the dante now na Nkima unati we. Diva mbidiva matea. But you almost in the amawina. Una betting up as in a yanga. Utima wanga unatenda. Echim on a Champions League. What it is I UEFA. Ulefa eka balon don na 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 FIFA. Golden boot. Ichigombe kale na kupela.
Hey.
Ole ole ole.
Mwana.
Oh oh oh.
Tempile te kubwaishe paka lukungu numbani UEFA tetindali olupundwa paya mpapa techimpombwa ulatimbula nechimpondwa chikanda na tute ni ya titiriki vitenge na mamini ya masiriti mwesole ngila gana kumbona limo mwesole ngila. Ati Ronaldo lo Messi lewa nadipidida iwe winefe Messi. Awe de goti ni webo waliteisha mami orote iwe pulea Beyonce ndabebati.
Echi mwana Champions League waliteisha UEFA. Ulefa eka balon don na 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 FIFA. Golden boot ichigombe kale na kupela. Ole ole ole. Oh oh oh. You know how to handle me. Ulambika muna fikareji. You support me. My number one ufani. Nelonde fwaya kutotele. Shile kankula mbule. Tangula fia liko selebati waliko saiti ya andi. Wajabe nangu wananitaba ine. Chifu kwa nezelebe maneles. Unanitopa we. Unanifomela we mwenezeli. Shile ka nkula mbule leka nkufupe. Baby wangu, una wina mutima wanga. Kufu ni kati ofiwe. Echimo na Champions League waditesha UEFA. Ulefa ika balon don na la landa na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole ole ole. Oh oh oh. Chimona Champions League, what it is I UEFA. Ulefa eka balon don na la landa na FIFA. Golden boot, ichigombe kale na kupela. Ole ole ole. Oh oh oh.
Shop.com.